maamulka degmada waajid ee gobolka Bakool iyo saraakiisha ciidamada degmadaasi ku sugan ayaa sheegay inaysan wax xuquuq ah helin ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda ee ku sugan degmada. Waxay kaloo caddeeyeen in muddo 2 sano ah si mutadawacnimo ay u ilaalinayeen ammaanka degmada, iyagoona ka hortagayay weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen degmada Waajid. Taliyaha saldhigga booliska degmada Waajid, Xidigle Iftiin Aadan Cali, ayaa xusay sanad iyo bar ka hor in degmada loo sameeyey ciidamo booliis ah iyo kuwa nabad sugidda, kuwaasi u xakameeyey amniga magaalada balse aan wax mishaar ama xuquuq helin xitaa hal bil.
Ciidankii sagaarada haystaan degmada Kasugun hal sano illi bilood iyo degmada Kashaqeeyay mayba aas aasay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiye tugeenka iyo maamul shayyoodii dhaqmeedada mayna meel gaaysalan aasaasay in deegaanka amnigay sugan dhalinyaro gebdho iyo wiilal ah ee hal sano illi bilood mashaar la'aan agoog la'aan nambar la'aan yanin Shaqeeyaha maamulkii iyo odayaalka mayba aan fadhiyeena inuu iskaan ciidan booliis ama nabsuud ah aasaasan. Ciidankaasoo hal sano illi bilood maalsho in naftiyooba diintiyo dalkii dadka in Shaqeeyahay iyo midba ku islaane madaxda qaranka an ka sareey madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed in madaxweynaha koonfur galbeed Cabdiasiis Xasan Maxamed lafta garaan iyo wasiirada amniga federaal iyo heer gobolba mayba ku osadaana in ciidankan lambar ciidanaynaystay si ayoona xaquuqdoodii xaq u helaan. Baahiyaha deegaankan ku jira degmada 4-9 dhaysa dadweynaha ka dhahay miroobilaha ku ahay dadweynahaas mayba aan baahnayn inay cadaalad iyo onay islaan helaan. Cadaaladana may ka shaqeeyey ciidanka amniga arrimaha gudaha hoose ka shaqeeyey booliis ama nabsigid. Antaasa baadhe kisaabsini madaxda qaranka Soomaaliyeed sharafti karaam iqbedelin unugu ku sugaan inay ciidankan nin askarayaan oo xawuunin ku welaa ciidankan uriyaal ku welaa naftiyo in maalsho ma in hibeena dowladda Soomaaliya ini dalka u dadka xawaarin lagu dagaalama ama been la sugo erad iyo nasabka Soomaaliya ilaaliya.
Gudoomiyaha degmada Waajid ee gobolka Bakool Maxamed Macali Yuusuf ayaa isna sheegay ciidanka degmada ka howlgala ee nabad sugidda iyo booliska muddo sanado ah in si islaqaan ah ay ugu adeegayaan shacabka Waajid, wuxuuna baaq u diray mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka Soomaaliya in xuquuq loo helo ciidamada Waajid ku sugan si ay u labanlaabaan howlgallada ammaanka lagu sugayo ee bulshada ay u hayaan.
Deegaanka say sii bogsantin 2 sano oonka dambe weyti wayba ku dhisanayeen nabad sugid iyo booliska ku dhisanayay oo si islaqaan ah meel la raayso ama isku duubnaashi deegaan ah laga soo biyey markii hore. Faasiyada waa meel la raayso iyo lahmoodii muddo 2 sano meel la raayso oo 2 sano lahmoodii ah. Sadaasiisiin baarga haytaan hubkiyo gaban, tuutig iyo gaban, garaamsho iyo nidaamsho iyo kuwargabsho caafimaad iyo walkas deegaanka kuwargaban muddahta meel la raayso dhowrka sano ah. Marka baaqan weyba la ka tirahaya maadaama deegaanka booliis isroog taliyaha saldhigga shileedii roo farto shileed iyo foolma dhigaaso leera deegaanka dhan oo Bakool ku mid ah degmada Waajid la roo 4-5 km lagu maamulo oo in shaqada antan cadaw ka hareereysay booliis laan inay haado oo taliyaha saldhigga leegay kan duu surnaad way buuahan way kanaga daasay hanto oo tiir gaar ah kanaga daas oo markaasi in shaqada shacabkana hor socod aan soo bii korno yanaga daas marka taas dartii way baanta baaqan gudaraan madaxweynaha koonfur galbeed mudane Cabdiciis Xasan Maxamed lafta garaan uu soo report ka noordaan horan haysadi wasaaradda amnigana report gareeyay booliska koonfur galbeedna meel la raayay taliya booliska koonfur galbeedna report gareeyay gobolna report gareeyay inay iyo meel la raayay la aragan waana in la ogaadaan marxaladda inta ku jirta oo in shaqada ciidamada gaarka ah oo booliska ee salanka baahi iyo nabad sugid. Marka dawladda way baaqeen diraanaha ciidamada inay xaquuq lan helo booliskana inay qaramay nabad sugidana inay qaramay meel la raayis walaalbi ciidan ee deegaanka roo inay qaramay sanadan oo xaquuq lan helo in muddo aya si oo meel la raayis iska ah ama deegaanka meel la tahay. Marka way la qiyaabeyaa deegaannimada iyo iskaadana meel dawladda buuyaasi ma buuyi karto inta badan sida la ogsanyi wasi kumaar naga yihiin dadaalkiisii muujiyay tan xaquuq laantiisii ka shaqeeyay haytan si wax xaquuq laayni niga hamigii anteegantay oo meel la raayso magaalada gudaha cadaw ku sifaytan hatana anta sii teegantay wayba singal dadda ramay in dulqaad iyo samarka isin wal halka wadan in kasii wadan oo reedan in dib
degmada waajid ee gobolka Bakool waxay ka mid tahay degmooyinka go'doonsan oo kooxda al shabaab ay xireen wadooyinka soo gala si gaadiidka badeecooyinka aysan u soo gelin muddo ka badan 8 sano ay waajid go'doomiyeen shabaab iyagoo xitaa guba gaari dameerada iyo mootooyinka sida dhuumaalaysiga raashinka u geeya degmada Muxtar Maxamed Atoosh VOA Bay Dabo.